serigne bi khadalahu allah maqtalahu bi mu musluho shaytané ba nopi xam leni yalla subhanahu wa ta'ala musul nako ci mom fawu kemtu layuk ak magam li la bind sunu borom bind ni man mi di bind haraf yi malaika ya alim salamu man lañu gëna sop ci seen bop ginnaw yalla subhanahu wa ta'ala naka nonu yonante yep alayhi salatu wa salam ak ñi ñu sol xam xam yonante yi te yoni wuñu leen naka nonu wali yep radiyallahu ta'ala anhu naka nonu julit ñep rahmatullahi ta'ala alim te lolu luy sax dak la wallahu ala ma naqulu wakil ahmad ibn muhammad ibn habibillah mbaki moko wax batay ci xatu 83 ci diwanu diyafatul khudus